waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Qof la saaxiiba qoyska ayaa warbaahinta u sheegay in Tara Nettleton ay muddo xanuunsanayd, lana aaminsan yahay inay u dhimatay xanuun kaga dhacay qabsinka. Waqtiga la aaminsan yahay inay dhimatay oo ah 2015 ayay Miss Nettleton ku sugnayd magaalada Raqqa oo ah magaalo madaxda dhulka ay maamusho kooxda Islamic State. Haweeneydan oo 31 jir ahayd ayaa Suuriya u safartay iyadoo raacday saygeeda Khalid Sharuf oo ahaa nin Australia argagixiso ay ku xukuntay 17 sano ka hor. Sharuf ayaa lagu soo warramay in la dilay bilo ka hor dhimashada xaaskiisa, isagoo lagu dilay weerarada diyaaradaha aan cidna wadin, laakiin lama xaqiijin arintaasi. Lamaanahan ayaa la sheegay inay ka tageen 5 caruur ah oo intuba ka yaryihiin 18 sano iyo ilmo gabadhoodu dhashay oo ku dhashay Suuriya gudaheeda. Wasiirka socdaalka Australia Peter Dutton ayaa sheegay inay adag tahay in la xaqiijiyo dhimashada Miss Nettleton maadaama ay meeshu tahay, buu yiri, goob dagaal, laakiin dowladda Australia ay ka shaqayn doonto inay macluumaad dheeraada ka hesho arrintan.
Australians receive consular assistance regardless of their circumstances and regardless of their age, but in particular for children there's consular assistance provided, but
safaaradda Australia waxay Australianka u fidisaa caawimaad xaaladay doonaan baha ku sugnaadeene da'day doonaan ha jireen, laakiin gaar ahaan caruurta waxaa la siiyaa taageero safaaraddu siiso. Markay noqoto Miss Nettleton, waxay ila tahay inay tahay inaan runta ogaano lana hubiyo wax walbana la xaqiijiyo, laakiin hadda wax macluumaad dheeraada ma hayno oo aan ahayn intaa warbaahinta lagu sheegay. Tara Nettleton ayaa la sheegay inay caruurta geysay Suuriya 2014. Sanadkii lasoo dhaafayna warbaahinta Australia ayaa lagu daabacay sawirro lagu sheegay in mid ka mid ah wiilashooda oo gacanta ku haya madax qof laga soo jaray. Sebteembarna gabadhooda ugu weyn oo 14 jir ah ayaa iyadu gabar kale dhashay. Ninka gabadhan yar ay ilmaha u dhashay ayaa la sheegay inuu yahay Australian kale oo isagana lagu dilay weerarada cirka sida aabaheed loo dilay oo kale. Charles Wetter Street oo qoyska Nettleton u hadlay ayaa ABC-da u sheegay in Miss Nettleton hooyadeed Karen ay dhowaan ogaatay in gabadheedu ay dhimatay sanadkii la soo dhaafay. Afhayeenka qoyska u hadlay ayaa intaa ku daray in dowladda Australia looga baahan yahay inay gacan ka geysato sidii caruurta dib loogu soo celin lahaa dalka.
Tara's death leaves exposed 14-year-old girl, her daughter, she's had a 2-month baby and there were 4 other children.
Imashada Tara waxay meel cidla soo dhigtay gabadhan 14 jirka iyo gabadha yar oo ay dhashay. Waxay haysataa ilmo 2 bilood jira. Waxaa kaloo jira 4 caruur ah oo kale oo kulligood ku sugan xaalad adag oo Suuriya gudaheeda. Wax lacag ahna aan haysan oo ay ku hareereysan yihiin dad macaluul u dhimanaya. Waxay ila tahay in dowladdu ay isku dayeyso inay caawiso haddii Suuriya ay ka soo baxaan, laakiin taasi waxba ma tarayso gabadhan 14 jirka, ilmaheeda iyo 4 kale oo caruurta oo ku sugan bartamaha Suuriya. Wax lacagana aan haysan, 12 dalna ay weeraro ku hayaan. Mr Water Street ayaa sheegay in caruurtu ay yihiin muwaadiniin Australiana, wuxuuna rajaynayaa in dalkoodu uusan cidla uga dhaqaaqin.
Anything can happen to these kids because it's lawless and it's dangerous and they're Australian citizens, I hope.
Wax kastaa ku dhici kara caruurtaas sababtoo ah waxay joogaan meel aan sharci ka jirin waa goob khatar ah. Waxay noqonaysaa tallaabo naxariis darro ah in laga qaado dhalashada muwaadiniin Australiana. Waa inaanan caruurtaas u arag inay yihiin dagaal yahano IS ah, ee aan u aragno caruur muwaadiniin ah oo dhex galay xaalad adag oo aan maskaxda la gelin karin. Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada 4 iyo jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websyte-ka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.